agabyadan la diirsiiyey gabdho wala ku bardayna kaamaamka dugsiyada farsamada iyo iskuulada aanaas u diireen ilaa iyo 200 oo gibro si la dhiiri geliyey walbarashada gibro gaar ahaan dhigdaan dugsiyada sare iyo waliba agabkan diirsiday hay-adda Wogro oo ku shaqeysa horumarinta hanraabta danyarta maadaama mar walba muhiim u tahay garab surmoog iyo dhiirigelinta gabdho walbaradayaan iyo hang haysna fursadii walka baradana. Gudoomiyaha hay-adda Wogro Luul Axmed Cali oo la hadlay warbaahinta iyo markii uu qeybiyay agabkii iyo sharaxaad ku biiray iyadoona sheegay intii mar walba iyo garab suriin dhiirigelinta walbarashada gabdho walina iyo taas abuuraysa intii la helay gabdho fara badan oo seedo goobo walbarashada.
Way baanta distribution mise qeybis oo dignity kits ee ka siinay gabdho oo iskuulada dhigadaayaan form 4-ada ee iyo gabdho oo kaalmo TVET wala ku baradayaan dadkaas iyo nay dad ID bidul ku sheeni dadkaas oo lagu kaalmayay in iyo haajinka gabdho lagu qabado wayna isku kaalmaysadeen hay'adun leero UNFPA iyo hay'ad Wokro organization leero barnaamijkaasi oo meel ay hore haneen ka dareere suunan dhirigelin gabdho walbarashada oo suwedada wal alwali baahidi oo iyo ku cabadaayaan oo meel ay aan bandhigni hay'ado UN ka ee international ka yoonan in suru geliyan in oo gabdho walno kala qowadaan geega Ilaahay mahadle ee barnaamijka santa qowani anoo ka hadalo magaga Wokro organization women health care and relief organization ee xaruntiyana ee suuqa heela qaybtii walbarashada TVET ka aan u ku hadalo
magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baayo sanadoodii dambe wali baydanka badaay gabdho markaasi yaa qayb ka ah walbarashada qaybo shal gidisan balse wali bajara ku manaan gabdho fursadani helantii walbaradan duruufo shal gidisan ka samaha waydi in iyo seedan goob walbarashada.